instrumentals.
Mangqala ngibonga kunaleli mhosha kunaleli nta wathi omunye umama kwadlula inkanyamba mangizala kwabonakala isikhove emini unyazi lezulu langikhala kwakhala ungcede wathi ugogo kumama ungcede ubika okuhle wathi umkhulu undodakazi ubelethile umfana omuhle wayibonisa ihlula ingane esinyeni ukuthi ifumbeka wayibonisa ihlula ingane ukuthi umntwana wedlozi inyoka yayisemanzini kumele ithathe ishobe iphule kumele kuhlatshwe inkomo emhlophe ikhishe inyonga ithele ngayo bathi undodakazi uzala ingane efana nomkhulu wakhe mina ngipredict-a ngabunjwa ngoba ilanga selishona akekho wabona ngakhafulelwa ngensizi yokulobo shiya-ke isivunguvungu sasemqondo omunye nonjobo kwazala iqhawe lizophilisa isizwe nothumbulayo hliziy ikhayibozi ngoba bambulalela ubaba ulengena father fika bamdubula njubaba ekuthi angithathe into eqhumayo ngivele ngihambe kuyomphela ngivele ngihambe kuyomphela noma ngithathe into egwazayo ngivele ngihambe kuyomphela ngivele ngihambe kuyomphela ekuthi angithathe into eqhumayo ngivele ngihambe kuyomphela ngivele ngihambe kuyomphela noma ngithathe into egwazayo ngivele ngihambe kuyomphela ngivele ngihambe kuyomphela amatshitha angihlubuka ngaya phansi wena ngikhuphula wangiphi hope sengithi life yami idlule nekhukhula ngamithi undlondlo wasesuproducer nasi isikhukhula ubaba ihlozela ihle uyangivikela kulaba khunkulu hliziyo yakhonona ngoba bangithathela yena igama ukuthi ukhona ngoba wangilahla naye umama ngiyaminza ngishona phansi idlozi lami ngisemaweni ngapha ngivele emaphepheni ezweni ngisematheni ngathatha imthwalo yami ngahamba ngathi inhliziyo ngiyise bathi hlongandlebe leli ingane ifana noyisi ingane yesigebengu iphila impilo yayo ebudedeni imfuze nangumculo umaqabasa wayeyigaba emaafnithi ngifela khona ngiyazi egoli kuraf vele ngiyofela emanyaleni nomfesi washona ngesikhala ubaba kwakuyidela kufa shone eyoshaya imali ngamgcina 2001 emngcwabeni kamali umfana ekuthi angithathe into eqhumayo ngivele ngihambe kuyomphela ngivele ngihambe kuyomphela noma ngithathe into egwazayo ngivele ngihambe kuyomphela ngivele ngihambe kuyomphela ekuthi angithathe into egqumayo ngivele ngihambe kuyomphela ngivele ngihambe kuyomphela noma ngithathe into egwazayo ngivele ngihambe kuyomphela ngivele ngihambe kuyomphela ngivele ngihambe kuyomphela
ngeke ngikwatele ubaba vele washoneyo phandela mina inifethwa yeyo phandela thina mina nomfowethu nje ongasekho na baba kwakuyisosha kusele ngedwa kodwa manje